Oh my jojojo, my baby she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God you to find. Embe do do do, limelala mchangan. Wani tuliza mawazi, wani poza na juisi ya maini. Yeah, yeah, yeah.
Kwengine so need for your love, si yo need for your love. Kwengine so need for your love, I swear baby. Eze, uko moyo ni for your love, moyo ni for your love, uko moyo ni for your love.
Omo eze,
ade, mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga yu,
abe,
nikimuitaga imo.
Ade,
mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga yu,
abe,
nikimuitaga imo. Kwake ya mningoi, peke, only you peke. Moyo nuko peke, let me sing
for you. I like you, baby.
Omo jeje,
I like you, baby.
I love you, baby.
I like you, baby.
Nimefungua lebo, na yendo festivali nimemsaini. Goma tebo kwa tebo, vijicho vya wanga tumevibaini. Aona, mida kwela nshushe farai. Ifanye iwe ndefu, kama swala ya tarawe. Onawe, unanilipa kabla ya tare. Miakili ya chuu, bado mchanga sijabale. Onawe,
ade,
mtanga ikasana,
abe,
anaitikiaga yu,
abe,
nikimuitaga imu. Kwake ya mnimoi, mtanga ikasana, anaitikiaga yu, nikimuitaga imu. Kwake ya mnimoi,
I like you.